Can we do some?
You want us to step out?
Yes.
No. Sir! Yeah! I'm used to this one. Yeah. Bari, tona yeka vele ki chipi, tona ki chipi, tona ki chipi, sawele, I pusha, I puma my dollar, booga, it's yevo, I'm on a steve, I summon it, guide on my, I pusha, I puma my dollar, booga, tonaki cheapy, 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 tonaki cheapy, 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 cheapy.
Toto maukata, mtoto akitaka, mtoto anapata, mtoto akidaka, mtoto anaingata, kuna matata.
Me love a woman with a big nyashi, big nyashi, big nyashi. Me need a woman with a big nyashi, big nyashi, big nyashi. Slim waist, big bum fatty,
party.
African we love to party,
party.
Tuende sambamba tit for 30, mpaka morning 6:30.
Kubwa kalio na kata salio,
salio.
Kubwa kalio na kata salio,
salio.
Kubwa kalio we kata kalio,
salio.
Kubwa kalio we kata kalio,
salio.
Kubwa kalio na kata salio,
salio.
Kubwa kalio na kata salio,
salio.
Kubwa kalio kata kalio,
salio.
Kubwa kalio we kata kalio,
salio.
Tonaki cheapy.